I'm today's host. Uku leo we are 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tuko 10.
Hey.
Lenny representing like five people.
Makofi.
And today we have a guest. Kijana wa dreads. Kijana kuna September.
Hi guys, I am here guys.
Hawajasema vijana.
Oh my god.
So ni yuko.
Nani utulete mtu huko?
Hi, you clean that transmission nywele.
Wow.
So today's guest is
what did you introduce?
By the way.
Una sound mgekoni.
By the way.
Big engineer.
Habari zenu?
Nzuri.
Wananchi.
Kwa majina ni naitwa Roy Maino. Ama if you want to find me on my Insta,
let me tell you my
@roymungai.v1. While I've been Mashada, you know, that's the vibe. I am happy to be here. You know? Yeah, that's Wagwan.
Ja
bless y'all.
Let me tell you Maina.
Ngiambia
Maina lakini hapa tu tuko na
Uliech.
Na tuko na Miners.
Mbona itozimwata
Uliech?
Oh my god.
You had to.
Ukikunja hivyo sura sasa unakaa Uliech.
Oi. Hmm? Naka?
Uliech.
Smile.
Ai,
I don't smile.
Asiwata.
I only smile for
Oh shit.
Damn. What about una believe, brother? Yeah, I still believe.
Smile.
Oh my god.
Still believing. Smota, you're still believing.
Yeah, I'm still believing.
Joking.
I'm
confused.
Anyway.
Damn.
Tige na kuona mara ya kwanza for how long? Guy, wait.
Anafaa tuambie kama alikuwa na mumama kazi. Imagine.
Nini wewe?
2 months.
2 months nikitafuta sikia mtu surely.
Miezi mbili sijaona figa.
Amerudia hadi yako na kitambi.
Manzi.
Amekuwa. Hebu tell us. Huyu mama wa
haria. Smota, I don't like you.
Ama ako na Mazda.
Same.
Mazda kweli.
Anyway.
Ileakzela.
Mimi nimekuwa tu. Vitu mingi zimefanyika. A lot has conspired in the last 2 months.
Umepata bibi.
Hey.
Okay. Uko na watoto?
Hapana.
Okay.
Niliingia job, nikaanza kulipwa hapa na pale, you know.
Tige is taking us out.
Yeah.
Yo kulipa
fees yangu ni nyingi.
Hii economy nilipe hii yote. Ah, wewe acha.
Don't worry, pizza mbili si expensive sana.
Ni sawa.
He said yes. So. Wabe.
What did you use?
By the way, yangu si expensive.
Yangu si expensive.
Ah, fuck off.
What do you mean?
Mimi sakia tu mchumba. Sina mengi.
We have been trying.
Manze siku raisi.
Hawakutaki.
Hata simu hata amekuwa ki believe on your behalf.
Damn.
Ndio maana party.
Labda ndio maana upati.
By the way. Believes that Simwata.
Simwata, achia leni ya believe.
Mi nime believe, Omsala lipata. Nili believe.
Mpegila kitu.
Oops.
Akufuja tenda.
You know what you taisha. You know Omsala, nakuchukia.
Same.
By the way, I jamaliza my intro, man.
Mm, yeah.
Kwenye studio mwendwa.
Ujaji intro?
Ama some people wananiitanga daktari wa mapenzi, but okay.
Nani
wewe? Yuko ako studio, niko ile.
Ile kubwa imejintroduce.
Ile kubwa 12 months.
Give it up for the big man.
Oh Musala, amesema uko na 12 months mimi wallahi Mungu moja.
Wewe uko 30?
Ni
wewe. What ni kifaru?
Hey, 12 months ya nini?
Oh my god.
12 months ya kuishi.
Tunajua nini?
Oh my god.
Anyway guys, it's Lenny here. Fun guy over there. I'm also here like Euclid, what the heck man? Surely. End hospitali. I mean it.
What? Tender.
What?
Hey.
Good.
Kuna mtu mwingine yake likimezima.
Tusa?
Unamsikia?
Nigga si a doctor. Tafuta hadi drone. Tafuta hadi drone.
Oh, ningeja.
Drone atamua.
Oh my god.
That's the point.
Oh shit.
Anyway.
Hadi atujaanza wiki.
Hadi atujaji introduce. Hot boys are judge introduce.
Eh, manza si judge introduce bado.
Wee.
Hiyo na simu naona na macho.
Hot boys. Hot boys. Mbona hapa sioni hot boys? Okay, hi. Ngoja, ngoja. Hapa na pana sioni.
Ngoja, watu jealous uongea vibaya. Fuck off.
Ndio ina include wewe.
Yes, exactly. Yeah.
HBC in a the building.
That HBC.
That HBC. Hebu pige hiyo kitu usingo na.
Unataka kujichekeleke.
Wewe, mommy, how's your week been? I didn't ask you.
Mommy, how's your week been?
Oh, my week. Eh, niko na drama.
Oh my god.
Here we go.
That's the equivalent of let me tell you.
Nilishawaambia
na Mawia ni lini ananga drama lakini
sasa si ni mimi peke yangu mama wa soko hapa mnataka aje.
Atambia basi.
Sasa si nilishawaambia niko driving school na sionangi barabara hata nikipandisha kiti. We are past all of that. Past all of that. So sasa my week was just last week nilikuwa home na nimekuwa nikimiss classes za driving lakini nataka kumaliza. Lakini sasa jana mimi nimejitolea nyamaza leni. Mimi nimejitolea nikwenda classes mbili kwa siku. Hiyo ya pili sasa the practical bit. Tukaamua twende tu hata sisi tuliamua. Tulikuwa tunaenda kuongeza petroli, si ndio?
Alafu sisi mnaitanga petroli.
Mimi niko na swali.
Yako ni diesel.
I have a question.
Ama wewe ndio wa diesel?
Ask away.
Unajua mimi na Leni pale tuliendeshanga trailer.
Wait. Sisi tumemaliza driving just say.
Which driving school is?
Nani hajamaliza?
Oh, iko South B, inaitwa Glory Driving School.
Glory. You're driving to Glory.
Asubuhi.
Wait. Sasa tukio huko kwa kuongeza petroli. Nani akatuwekea mafuta excess. Alafu sasa wakaanza kuargue juu ya 700.
Ya saba ni nyingi wewe. Unajua ni vitunguu ngapi? Unajua ni vitunguu ngapi wewe?
Nani ni zangu je?
Kwani vitunguu unapika nini?
Unatrai kusema kuna shida mingi na kwa na mafuta mob. Ah, unatrai kusema kuna shida mingi mafuta ikiza.
Eh?
What are you trying to say? What are you implying? This is 2023 man. Kwenda huko.
Hiyo ni swali yangu.
Inflation hata isumbui leni mafuta iko.
I'm inflate enough.
Oh see.
Oh sasa wakaanza ku instructor yetu akamwambia huyo mtu wa petroli wewe boss mimi nilikwambia weke 13 weka 2000 wae. So huyo mwingine badala ya kusema tu pole wakaanza kuargue wakirushiana maneno. So tukakaa hapo 2 hours na hata hatukupewa 700 yetu. Tukarudi shule tu bila pesa na hata hatukufanya prac.
Hebu ngoja.
Kini bora niko na signatures. Mimi naenda kufanya exam.
Ngoja, mnalipa school fees na mafuta pia?
Hapana.
Eh.
Sasa mbona si tulipe mafuta?
Sasa si mnasema 700 zetu.
Wewe tunashana hivi tunakaa tunaweza toa mafuta hata.
Wait.
Well, yeah. Leni. Mafuta gani tunasema?
Leni yako.
I'm confused.
Hapana, wewe acha.
Oh. Hiyo pesa ya mafuta inatukanga sasa kwa like kwa wenye wanaenda
kwa lady
tumelipa school fees. So hiyo school fees wana katanga from there wanapea instructor aende ajaze gari mafuta. Okay. Eh, so as you don't get it from our pockets or from our parents rather.
All right. Aya, hiyo ndio drama. Hiyo ndio drama pekee.
Eh, nimekuwa mimi niliachana na wanaume, mimi sina drama yao hao.
Yes, Chris.
Walikuacha ama wewe ndio uliwaacha?
You'll never know.
I guess you'll never know.
Yes, ndio.
I guess you'll never know.
Unajui?
Kuna mwenye nilijaribu kuongelesha alafu akaniuliza na muongelesha wapi alafu nika mimi nikamwambia hata unajua nini hata mimi sijui. Alafu yeye akasema haya basi si tuongee tu.
Ulimwambia kuna podcast. Ulimwambia kuna podcast.
Nilijaribu hiyo akaniuliza niko na kina nani podcast. Akasema wanaume 6. Akasema wewe
unaharibu. Ukisema wanaume 6.
Sasa si ati sauti zenu zikasema.
Ukisema wana
jana hata akisikiza podcast.
Situna ina change. But you know, don't worry. Utafanikiwa one day. Eh, nakwambia. Hey. Mko confused.
Zizi ni Euclid, Euclid is so jumpy.
Yes.
Even the episode nafaa kuwa nafaa kubamba.
Yeah.
Wewe bu Euclid, mawimo mwanzo wiki yako? Euclid, how's your week been?
At this point I distaki kuambianga kuhusu wiki yangu. Ninaamka naoga sendi mahali.
Ndio anyoe nywele.
Ah, situation. Bidha
amenyoa.
Amenyoa. Let's just story guys. October, it's October. October 14th. Afro. Ebu mniambie ni podcast ni episode gani hiyo nilisema October 14th. Lenny has episode gani, go listen to it.
Lenny has evidence.
Tuko na evidence lori mzima.
Nilikuwa hapo kusema utakuwa na afro.
You know what? Like Nisha Mpesa. Sindio yu natana futi unambiwa.
Episode 16.
Yeah. Minute. Uleza mkani minute. Wala, niliwamenda kwa na afro.
Episode yu reminder.
Ebu ngoja, ebu ngoja.
Episode yu reminder kwa mic.
Soma reminder, read it out loud.
Mepotea.
Kuna reminder ya Leni ya October 14th. Euclid atupeleke lunch juu. Hata kuwa na afro. Alitu promise kwa episode 16.
And mind you, si kuji ya episode nilisikiza nikiwa home.
Walai.
Eh, si kwa...
Tan, tan, tan.
Niko na mtu anauzanga afro, unataka?
Yaki nafaa kumemea vizuri. Nyo likuwa kichwa tukipima DNA nafaa kwa same na haga.
Atutaki kuwa na afro ya blonde. We, tuta kujua. We.
Afro yukua meva orange.
Lakini tunezengia pole Dubois.
Tutaitengeneza na humania.
Lakini aina noma.
You are for this.
Lunch mini shindo kuwapeleka ma guys. How much is a pizza mega?
Miss kulangi junk.
Oh, kulangi junk. Aya. Yes, kulangi. How much junk. Is
aya.
Kilo tatu ya kilo tatu ya nini beef kwa ngapi nowadays?
Mimi bila kula kilo 5, nothing less than 5 kg.
Mbona unataka 5 kg?
Nothing less than 5 kg. 3 kg ni ka snack.
Mimi nataka honey glazed sizzling mutton with a side of beef and mashed potatoes.
Yanafudhi. Tengenezea hiyo na hiyo mli yako.
Zi, umse anani o, juu, umse zana tulekelea bet. Akasema, loser na bea mwingine lunch. I won that bet even before it happened.
Lenny, I don't know how to communicate.
Umse, Euclid is the true definition of kuongea tufuwa. Euclid is the true definition of kuongea tufuwa.
Hii hata ni mbaya kuliko avieta.
Ni kuendeni. Lunch tu. Anyway, me I don't have anything going for. Ngoja ni madi wiki yangu. I don't have anything going on this week, next week but one. Mimi nitaanza kukua na things going to ki report watu waje kwa attend. Yeah.
Ha? Wewe unafumbua lini? Ninyo watu wa
Karen. Si tuko shule moja. What do you mean? Ngoja na kwa same na yenu.
Unajua sisi
tunafungua lini?
Mama Modi anaweza amua tufungue sije a week earlier because
Achana vige, huu anenanga architecture, huu sijui adi anaongea. Okay,
simuulize mimi nafungua lini.
August, early September.
Okay, simuulize mimi nafungua lini.
Tutaki kujua.
Simuniulize.
Don't want.
Either way nitawaambia mpende msipende.
December.
You know. Sitafungua shule.
Unambundia tools of work.
Hey, wait.
Uh-huh. Yeah, makes sense. Jo architecture unahitaji fingers zako kwa architecture, you know?
Ndio kwani wewe.
Hizo models lazima zishughulikiwe vizuri.
True. Kenya Mawia anasema.
Yeah, models lazima.
Buff.
But any Omusala.
Omusala. How?
Yake imekwaje?
Mikiango ya kwa mbaya, nimekuwa tu na hapa na pale. Mm-hmm. Huku na huko.
Mm-hmm.
Maneno ya bash kidogo.
Kazi tu ni kutuma snap za bike. Za menje.
Huu jamaa amekuwa local boda customer.
Si ndio?
We have to support local
businesses. Umusala na monanga tu akiwa kwa nduthi anatipeleka.
Sure. Kuna njeve Umusala na boda.
Umusala unajua unakuanga flight mode. Okay, sorry.
Huu unajua kwanza kuna shida. Juzi nimepatia offer 80%. Nimepanda kutoka kwetu hadi Lavina 80 bob.
80 ama 80?
80 bob.
Hey boss, John hajakula sapa. 80
bob. Haikuwa leo, zi. Haikuwa leo.
How much?
80%.
Buda, wewe hata economy. Wewe urumii mtu. Au urumii mtu huyu.
Lakini wacha,
mtu ana watoto, kuna bibi.
Huyo mtu bali niambia.
Akona familia.
Bana.
Naona umeona kuna fire 80.
Siku mwambia niko na offer 8, nilimwambia twende tu. Imeonyesha 200.
Hadi twende tu.
Wewe twende, nitakusoa tu twende.
Imeonyesha 200.
Oh, lakini screen you try lipa mse 30 bob. Atakutusi.
Nilikuwa niende na chwani. Come at.
Kuna day tumebeba na Leni nini stage around 1200 na 400.
Adi
niliongezea ilikuwa 360 niliongezea dere 40 bob ikuwe 400. Hey. So uko na roho nzuri.
Unajua
10 bob.
Ningemtumia 300 nasema hey boss bana hadi 10 bob jamani.
By the time we arrived home nilirealize hadi udere ajuangi kufika hapa ni how much. So ndio maana nilimwambia kumpea ka 40 bob tu asikie poa.
Okay. Dere angejua how much kwenda kwetu. Ah mimi na Leni tungelala tu.
Lakini either way hadi angejua angefanya.
Simshafika.
Eh, hey, awarudishe mali moto.
Aonyesha ngu, si ndio?
Eh.
Lakini angeuliza hapo imekuletea ngapi?
Mambo
hapo mwanzo.
Alafu aje mnyina na nyiko kwangu.
Niko hiyo mimi ya nini? Chad Kirubi.
Hivi da chad.
Niko na ofa. Ah,
naenda na wewe. Nimekuta juja di kwea. Niko na ofa.
Muona jamaa mimi siku hizi nauliza ngu. Ati imekuanisha ngapi? Bro, twende.
Twende tu.
Well, let's go, let's go.
But that's the lawyer concept here, 20 offline. Wana dengi kufanya?
I know.
Oh,
imagine kuna de real nini ameanga yo story ya offline. Na sinikaenda home na tukwa mada.
Hange kubaka bro.
Sindio. After that no nilisike yo story ya timadereo geuzi anga wase.
Hey, walene.
Nilistuka cause dere tulienda tu mta ni kampea do. Na mini kaingia kwetu. Kumbe wase utokwa.
Hey.
Hey, mba sana.
Then thank the Lord. Jumi mara ngapi nimeambiwa wacha to end trip hapa. Ndio tu wanatakanga sasa isome like kwa nini databases zao ati trip ilikuwa kitu kaso.
Eh, apparently
500 apate tu pesa.
Eh, juu nini that Uber nini? That was a Uber wanakata ngoma direct sasa.
Kweli?
The
question is
Uber ikatika Bolt. Uber ikatika Bolt.
The main question is are you using Bolt? Are you using Uber?
Uber app.
That's the thing. If you're using Uber,
I'm a metro.
Metro is the most reliable. Lakini ukipata hiyo line, wale magazine ni mwezi mama kwa line ya kwenda Juja. For more than 1 hour.
Juja stage
ya. Inakuwa ngai one.
Sorry. Audio ni pia kuna line. Lakini metro ndio
kwa yalofa husonga.
Eh, zi not at all. Mjo mimi natumia ngai yalofa kwenda home. Mega nakwambia hiyo line. Jana ni Mungu tu wale. Nafikiri kwa line hakuna organization. Watu wajiradi unacheki. Sasa mimi niko naje. Mimi hivyo koma tumse niende home. Ndio. Lakini let me tell you. Might it have been another day. Ningesimama hiyo line mpaka 9 p.m. Nikingoja kuenda home. Na nimefika tao 7.
Hizo line ubo ndio maana. Nasema ngeri nipande hizi matters na civilization juu hizo lines ina udhingi. Sasa za metro. Eh? Zi nimepanga ya metro once juu kulikuwa na matka tisa zimepangana na line imekunja na kunjana.
Mimi niliona nganga hiyo ya archives nikasema eh hapana mimi sitaki kusumbuliwa akili. Ati line sijui
imekunjana
hii. At least yake ziko spread. Umeenda ya lofa. Ya lofa unaona ndio mso wa kwanza, alafu ndio mso wa mwisho waka ndo wake kule line zirevu. Unaomba buda nile line unachiki imefika hadi quick mart. Uko like the fuck.
Alafu Lova anakuanga ameka lines zao zote place moja.
Eh.
So mwenye ni mwanzo hapa ndio mwisho wa hii.
Nakwambia Lova usipokuwa rada utapanda utapanda mati ya kwenda sijui wapi.
Nimewahi panda mati ya Juja.
Ni unaenda?
Na nienda Ruiru si ndio napanda ngama.
Oh god.
Kwenda home. Sawa bahati mbaya nikadoze kwa mat. Msee nimeshikisha huko said za Kimbo man. Sasa hiyo naangalia hivi M-Pesa. Hey, your balance is 2.86. Unashindwa
nienda
home.
What is it? So the fuck?
Eh, kwani yako inanga nini? Kaya yangu sasa hivi ni yangu I think I think sasa ni 400.95.
Eh.
Ukinunua vitu online, ukinunua vitu online.
If you trade in dollars.
Yeah, you trade in dollars.
But it's an unlearn in.
Manze, unajua if you work in dollars, you get the cents. Yeah, skr.
Yeah, you know.
Si uongo, nikienda online kununua kisi za one bob. Inanipeanga hiyo nini?
Hizo za Alibaba.
Eh, AliExpress.
AliExpress. Lakini AliExpress na konga maufalo wale.
Buda nilinunua pete tatu 180.
Sijui ndudhi ni $2.75.
Waliniuzia fighter jet Ruabe. Waliniuzia fighter jet Ruabe.
Aje
sasa. Sijui. Ile tuna scroll IG naona kwanza ad wanadai kuniuzia nguai $0.9. Eh? Na ni bundle kaleka Mr. Mangi. Next, guitar iko na string 16.
Wait.
Hey, okay.
Guitar, off.
Guitar eh. Alafu nikiana next fighter jet. Oh my god. Up. Kuna nyingine wale kuna nyingine nilikuwa nilikuwa ninunua hiyo balondo. Nilikuwa ninunua balondo.
Na sound kaka yamba mwana.
Ui.
Wale ita guitar electric.
Electric.
Electric guitar.
Zingine zilikuwa extra ambazo zilikuwa zimewekwa
hapo. Na zingine zilikuwa ukishinda kucheza unajinyonga nazo. Me I don't
know. Damn.
Yani wewe mnono. Okay, umsala wiki imekuaje?
Haijakuwa mbaya sana. Si nimekuwa tu hapa pale. Maneno ya bash kidogo.
Spot on. Wapi kwingine? Spot on ni hapa pale.
Me this just spot on ni wapi?
Eh?
Huko sijui.
Huko hapo mtu akizima na shot moja.
Yeah?
Damn.
Mtu anapiga shot na anazima.
Hadi mimi naweza zima after shot moja. Si unajua mimi maneno ya kunywa sikunywa.
Ah, by the way si uongo. Austin.
Moja ikikupea okay, kwa nini nipewa soon?
Yaani uende hell juu ya uongo ujinga kai kwa podcast. Hadi wofi.
Oh my god.
Mara ya mshu umenyuna nikikata ni lini?
Eh? Kukuona?
Eh. Ama mara ya mshu umesikia nikikata ni lini?
Juzi ya kwanza.
Umusala juzi juzi ulikuwa viewpoint. Always enda viewpoint kukunywa juice.
Juzi viewpoint ilikuwa 3 weeks ago.
Eh?
Viewpoint ni wapi?
Ushaenda saiza river.
Ukienda Naivasha.
Bas ndo hiyo.
Hapo
ah, siyo bezo nauzanga ni
mashallah.
Hizi manyaya za kondo.
Wewe tulia wanauzanga souvenirs, my necklace.
Oh, ah. Ebos, kuna mori flani, kuna mori flani alikuwa mpanga kunisafisha. Ati necklace 300.
Kwani wewe ni mtalii?
Tulimwangalia hivi tukamwambia si ni wa Kenya chujinga.
Nika coast. Coast kuna msali jaribu kuniuzia e stuff. Okay, for our listeners, ni bracelet hii yenye inakuanga ya Kenya. Alijaribu kuniuzia 8, so nikamwangalia hivi. Nikasema, you know what, ni sawa. Sinunui.
Kuna mwingine niko hapo kwa nini ya hoteli, sijaingia kwa beach. Amekuja, amenilamba, anadai kuniuzia. Unajua kiolda, amekaf jinako, anadai kuniuzia 15, so.
Damn, zi.
Eh.
Well, I guess that's a compliment. Unakaa. Tourist.
Nilikuwa form 4.
Kanya nini form 4?
Nilikuwa coast nikaja wakajaribu kuniuzia key holder 15 so.
Anakaa tourist. Nika
mifuko zimejaa.
Anakaa tourist.
Nilikuwa nimevaa kinyasa t-shirt na nimeshika simu.
Mifuko zimejaa.
Nyeri nyinyi man, mimi naendanga coast na mistake mini beach boy jo.
Okay, you
are uko peke yako.
You look the part.
And you clean.
Wala unachikiza.
And you clean. You clean.
Alafu mbaya short. Beach boy. Hebu tupige tour pale man.
Unakaa wajua pale kuna nini?
Tungekuwa majua angepewa surfboard atuambie atuonyeshe tricks zake.
Anyway, on something completely unrelated, if Freddy mkiniona kando ya maji mingi, miss coast by the way, just saying.
Ai, tunajua ni coast because huko kwenye unaishi, huko.
Niende coast.
Na maji sijui kusema mbuni.
Huko alikuwa kina Euclid the fuck. Zisiwezi enda coast, niko na rorashio ya kwenda.
Ya nani?
Yangu yangu wewe mimi rush yangu
haizi kwa yake
can't be
mimi ndo napeana nikibonda apati beach
people are getting married you're busy sleeping lane
man
nikidownload FIFA 23
eh baridi imekuwa nyingi wanae
vile tunasema alisema ni vile akudanganya baridi ni mbaya
tu simunaringa
hadi kabidi ni fix heater man sikia baridi yo mtaa
sikizi naamkia kahawa unheard of
oh my god
sikizi nalala na blanket mbili unheard of
Ai. Mimi nilijua kumedoka time.
Kama Leni anatumia 2, si basi nalalia 7.
Yet.
Kama wewe ukijoke kidogo kwisha.
Nilijua tu kutadoka ile siku nilienda Kajiado alafu kuna nyesha. I was like wait.
Wait, Kajiado kulinyesha?
For a good Was it 15 minutes?
No bro, do you know unajua mlipita kwetu mkienda Kajiado?
Yes.
Kwetu kulinyesha mara ya mwisho like 3 months ago.
Na mtu anaanga Kajiado aje.
Sina barabara.
Ojona wakina leni, kwa kina leni ni brown tu.
Ole.
Kama demu wangu wote, man, skr. Yeah, skr.
Yeah,
you know the vibes, man. Ni batono gani ya kusherehekea nisijibu kwa
tu.
Yeah, thank you. Wewe.
Ah, damn, so close.
Nana taisha go find me, ya leni kupeleka mademu wake out sasa ndo apate.
No easy baskets.
Ndio jamii zipeleka demu out.
Go find me.
like cha ukwela like ile yenye nalipia kila kitu tukiana demo Kenya see out
leni si, nilikuwa na snap yako majuzi
nigga shut the fuck shut up
leni
shut the fuck up
leni okay nimeacha nimeacha
like mimi na naonanga one of the nani kitu natasema hadi sijui lini the reasons you putting effort kupata demo sina do
ni kweli tafuta wakati
una uongo hiyo ni uongo watu sio jinga bwana
tafuta wakati
watu sio jinga bwana
mbona nipige mbona nipige madam sweet nothing
ngoja ati atafute semenyeleza afford atafute semenyeleza afford basi leni basi atapata dem
hapana siri ni leni anza kutafuta pesa saa hii
eh mimi ni pesa na saka ndio maana nimekuwa nikilas na simu hata here and there.
Sangapi mkia live.
So very soon kitu ana Maldives.
Senye uko working class ama senye uko hapa na sisi.
Oh. Bora yake uko na do. You guys here inafaa kuwa swali.
Do me ni comrade. The most I can do is make sure that I tell a girl good morning every day. Oh my god.
Heru namwambia good morning. Mimi jana aliniambia alinitumia video ati send this to a boy you want to see succeed in his career. Nikamwambia thanks ji inshallah. Wallahi.
Oh my god.
Yuko pale all I have.
Eh, yuko is back wewe.
Is love.
Baba Sali.
Baba Pima.
Mnani hizo maswali. Nani? Isabweko alikuwa anaulizwa how much you guys have spent on girls. I mean, I'm not going to ask that. You might have not. Sawa, simwato umetumia pesa ngapi kwa mama?
Nilifuliza 200.
Sisi sote.
Nilifuliza. I'll raise you. 20 bob. 20 bob.
Wewe ndio anga.
Yake ni mimi kuliko
yeye. Nilimwambia nilipie na sikuwa mlipa.
Oh my god.
Nilimwambia anga nilipie na sikuwa mlipa back. Nilimwambia I'll pay you back.
Hero alisema hivyo mimi nilimwambia sina dona nitavaa heels ukinipeleka out. Boom.
Yeah.
Nigga, no you're just gay.
Pige. Yani Lenny Willy Lenny there's support heels.
Wewe unava manati.
Yani msana. Ngoja thinge.
Okay, haijafika punch. I don't know the exact amount. Haijafika punch.
Yeah. Na msupa kwa kopa na skiza episode.
Well, actually an unfortunate series of events happened. Lakini wacha nifikie.
What?
Family man is.
Talk to us.
What?
Talk to us.
Thinge.
Kijana ako na shida na semi.
So guys,
I thought.
Same. But anyway, nilirudi soko kwa majuzi.
Wewe saidia nyanya ama vitungu?
Saidia vitungu.
Wait.
Moja.
Tige.
Mbona leo
sasa?
Pako nda.
Yes.
Tige.
Hapa wewe.
So guys.
Saizi yangu inje kama chambasi.
Mans.
I have an idea. Niko na idea.
Watu hawajamaliza kusema.
Hey, tell us. Niko na idea moto.
Oh my god.
Mnafanya nini like end month? The last weekend, yeah, before...
Mimi niko free dangerously.
Muna fanya nini?
Baze niite. Niko sawa.
Ati end month.
Lakini msiniite next weekend, exactly. Nitakuwa ushago mahali.
Yeah, end month.
Sawa.
Si mko free, I guess, ni wote mko free.
Mi niko.
Nitawa text.
Bas.
Na nikiku text. Bas.
Simote spile formuliku na nchapile de.
Well, I have to check my schedule first, you know.
Same.
We are busy people.
Yeah. You're not busy during the night.
But you have to check our schedule.
You're not busy during the night unless you're a hoe.
You know I have meetings and all of that.
Yeah, you have meetings. Yeah,
all of the
meetings beforehand. Yeah, I'll communicate a week.
Okay.
A week.
That one I'll be...
I'm in the corporate world, so I understand.
You can send it to me by email.
Yeah, email.
That's good.
Yeah, I'll tell my assistant to
I'll tell my assistant to RSVP that meeting, you know.
Done.
Yeah, mashallah.
Okay.
Mashallah.
Smart na tutaka out. Na mimi nikiwataka out, make sure tu mko like
na simwambia Kenya tu anataka ni move smart na mkuje.
Okay. Va tu smart ukuje hata pesa usiwari utapata pesa. Wewe kuja tu va tu smart. Ukweli.
No vibe mshipi mbili na uko nateza kwa haga.
Ukweli leni ukweli.
Na shorts ndani buda.
Bunde.
Lazima.
Unasikia sikatwa ndio itoke. Otherwise
haifai. Mimi naoita kukula, nyinyi mnasema nini?
Na mkataza
kubeba TV kwa giza.
Kama unawezeka TV katikati ya mapaja na ukimbia na upande ukuta DMS.
Na kama
ndio uko
na.
Atabeba sifa sana.
Haraka. Aya. Hamjamaliza kusema mmetumia how much? Wewe
mimi nimesema.
Unasema
unaongea kuhusu wiki?
Wewe nini?
Pesa.
Mimi sijaongea.
Haya ongea basi.
Acha guest aongee. Niulize swali kwanza.
Umetumia pesa ngapi kwa mchana?
Shai swa taga. Okay.
First of all, sorry. Fuck off.
First of all. Very nice. I'd like to say that money, all of these things, they are things of the world. You see, they're material things.
Yes.
So, when I'm asked,
the kingdom of God. Okay.
Mashallah. Personally, I do not like to count the money I spend on my girl.
You know, me a five boba na defusha. Same
at you. Nah, fam, you know, when you spend hella buns on your girl.
Yeah.
The thing is,
buns gani?
Yeah. Hella buns.
Rubber band.
Which buns are we talking about?
Uya liambedi miyake siniko na wewe.
Oh my God. Which bands? Zamkate zile za do ama
By the way, Roy, unakaa esa proiko.
Ah, zizi.
Oh, actually, yako ni esa proskoko wewe.
Ah, zizi. Wait. You know, personally, when you use money on a girl, you don't even count that money. Because as long as you love her, or you're in cahoots, I'd like to say,
Mwoko na demu wewe.
I swear to God, I have a girlie.
Exactly. And you, you know, you know how a person who has a girl speaks like.
Yeah, yeah. And like, hata kama you use like 10 G's on her one day, well, I wouldn't feel that shit. Because the thing is, at the end of the day,
yes, in your rent,
it's the love that matters.
Love,
mashallah.
Love is enough.
I agree.
You know,
this is coming from a man who is working. Please, musimsikize kama unda jo.
Please, una kazi.
Get your money up. Get your money up.
Get your buns up, man.
Tu babi ya wazazi itumie tu yako, ikue yako.
Kunywa kuota, nunua jaba.
No, guys, I
hapo kwa jaba usimsikize yake utafuna.
I'm so sure. I'm so sure.
Jaba is the realest thing in the world.
Ah?
Jaba.
Huyu ametumwa na Wameru wa promo.
Whoever does not agree with me, atasijui. Cause jaba.
Are you a goat?
I'm so sure. I'm so sure.
But wewe ni mbuzi.
You know, you cannot understand the things of the jaba until you are one with the jaba.
You're one with the, oh my God.
You get me?
We activate hippie mode.
So jaba. Jaba is this magical thing. You see? Mm. You feel me? Me, I say that the jaba me take me to a different place. Ya feel me.
Quick match Bob Marley.
Yazim.
We ni Bob Malonza.
Oh my God.
But me, I usually think that when there is love, I think like waswa kidate na ku campus, I think everybody like usually nini, wanakubalingi the other person. Na wako like, okay, you can't afford this, I understand. Unaget. Lakini sasa unajua mimi sijapatana na hiyo, so
lazima uelewe.
Lakini for now ku split, mkubali tu ku split. See 50-50, like 70-30-60-40, because if I'm being very honest,
ama 0-100 na mimi natoa 0.
If I'm being very honest, sai uki expect sai ni ridiculous. Uko 19. Na expect boyfriend yako yako 20.
That's a very nice thing.
And you may see how much on you. Na hiyo ndio kwa ajili.
Exactly.
Your boy ajui ku like ku focus in life.
That's exactly what I say.
Kana brain.
So this if you can make a man I want to send this message to.
Na 35.
Ina dai kuambia yule demandai ni simpendi. Bro, si hadi sikupendi ni dosi na. Cheki so ojibambe. Mimi sina pesa.
Lakini on the real. The shit is ku split doors in. Whatever you have.
Tuwa imanishi hakupendi yake.
Yeah, seti nini. Ni venye tu hana pesa. As in, mkubali tu venye yako. Kana nakupenda, anakupenda.
Na kama ume date for the money, just date people who are working already. Like, if you're complaining about a man who's working, not spending his money on you, then number one, leave him because he doesn't even want to spend his money on you to begin with.
Disclaimer, tuonge kuhusu sugar daddies na sugar mommies.
Stuff like that.
Please. You know the meme that says that he doesn't spend on you because you're not his dream girl.
Aujatoshe kwa budget bado.
Exactly.
Nani sawa?
Damn. You're a penny.
Jitoe. Jitoe.
So if you want for money, date people who have that money. Exactly. If you want a boy in campus, ay, kubali.
Kubali hali
bwana. Kubali mutagawa bei here and
there. Sami, nyote ni comrades.
Nyote ni comrades.
Nyote mnakula ugali mayai.
Honestly,
mimi ni ngumu, wazazi wanaumia.
Mimi nikipata demu kama nilipata funky flani ya school ananiambia mimi ni bia tu KDF na nitafurahi. Mimi nimekafunga hii life.
Wife that one.
Mimi nimekafunga hii life.
Wife that one.
Mimi nimekafunga hii live. Ati demo ananiambia ati we can just go to Chike on to Tuesday on to pizza in on a Tuesday. Imagine.
Eh, zi, lakini pizza imekuwa 15 so man.
15 so?
Damn.
Sasa nikuleta party. Manze tunyanya tufilifili kwa ubari.
Ulikuwa unaniita je leo ni skucha hapa?
By the way, you guys you should give skucha a chance, man. You know
what skucha?
You know smocha, smoky and chapo. No, you put in, no, you use only green skuma.
Yeah. Kills. Instead of kachumbari.
Instead of any meat.
Instead of the smoke. Instead of the smoke.
Vegan smocha, my nigga.
Oh, you vegan.
That is exactly what I've been looking for. You know,
skucha! Skucha is the way to go.
Very nice. Actually.
Lakini ni uwezi eka ndani ya chapo.
Eh?
But then nini uwezi eka ndani ya chapo?
Hawa kisiwa singei.
Ni ugali. Kuna modetu Raymond kwa nakula chapo na ugali unasema nini?
Ebu wachana na hiyo bro. Mimi nimesikia msee aneka peanut butter, aneka chocolate.
Ngoja ni mzungu.
So to God. Msee aneka blue band, aneka chapo, aneka mkate, anaongeza hapo ka sausage
Euclid.
Na wacha. Blue band chocolate spread mkate. Chapo.
Ah, ni wale tunaambianga utahara kitenge.
Niko na swali.
Ugopi bwana.
Chill.
Ni ndonga je constipation. Ugopi
bwana. Wait, so like your weirdest combination you might fanya personally. Tunaanzia hapo kwa Euclid tukikuja hivi. Kila mtu ananipea yake.
Chonjo.
Your wildest combination ya food.
Very nice.
Kama hata sikombainingi yake.
Weirdest combination.
Wewe ni Mkikuyu.
Like put on food, sindio?
Yeah.
Okay, kuna ide nilikuwa nimeamka niko na kuna mkate na kuna nyama ya jana
ilibaki.
I'm sorry to interrupt. Omus, my nigga, you're breathing heavily into the mic.
Well, you clean the love.
So niliona tu ice naweza omi nyama ya jana, so I put the meat between the bread and I took it with tea.
That's acceptable.
That's actually not weird.
Aburudia.
Okay. Ngoja. Sandwich kweli. Nyama imepigwa tu boil like ajeko hadi stuff.
Okay. Ina chumvi?
Aina. Oh, iko na chumvi.
Mimi sijui Kenya ulikuwa unapitia. There's something you've
eaten. So nimeka nyama, nimefunika na mkate ni hivi mbili. It's a toast, two slices of bread. Nimekula na chai.
Okay, that's actually valuable.
You are to see we are.
But I'd give that an 8 out of 10.
Yeah. Well, so long as it's edible, you take it 8 out of 10.
Wala, it's totally cool.
But the Maui, what will you rate his combination?
Hii nimekula mara 1 million.
No, noni.
Aha.
Just rate
it.
Just rate it. Give it out of 10 on
a bear. No, ni. Me, I vote this for nini, yo, title of the episode.
Upon the beep, do as you expect.
Oh my God.
Nasema solid 9. Yo nyama sasa after ushai yeka sasa vizuri iko na two spices hapa na pale iko na pale ka broth. Ayo mkari na kamatana hii.
Mimi niko na swali. Unaongea Mawia, tangu lini unasema broth? Wajiro, si inafaa kuwa dhufu?
Nimeshanga, unajua yo sababu.
Anyway, umus, ebu rate combination ya yuko. Tafanya hivyo na kila mse, ebu rate combination ya yuko. Umesikia hadi.
Uko hapa? Are you here?
Umse, kujanga podcast.
Mi niko.
Anakuja,
kujanga podcast, anafu na test mama.
Anaanza kutext to them. What did I do, surely? What did I do to deserve this?
Nime text them wapi hapa. Nime text them wapi hapa.
Usi ni demu na wambia hi.
Bada jajibu.
Sawa, Umusala, give us a number between 1 and 10.
Ya yuko hiyo, hiyo sandwich ya yuko hiyo. 5.
When you hit her. Roy,
what do you give it? Iko imekwa spice.
Yondo shida. Wait, Roy, what do you give it?
Ulikunywa na soup.
Ujasikia amekunywa.
Ulikunywa na chai.
Kaunge kunywa na soup ya mkate.
Yeah.
I would have given
soup ya mkate.
Mkate uko na supu.
Another title contender.
No. Ningesema kama angekunywa hiyo shit. Supu ya
nyama.
Bas. I would have given it a 10. Lakini since he didn't have it with
supu ya nyama
ilikuwa na chai.
I am giving him juu ya chai ilikuwa na maziwa.
Yeah, obvious. Bas. You know, I'm at home.
9.5.
Bas. Austin, what do you give it?
Mimi nimekubaliana na Leni, I think it's an 8.
What do you give it?
7.5. Ingekuwa noma ungefanya nini? Chukua hiyo mkate kama ugali, unafinya finya kanyama ukiweka
kwa. Ah, zizi.
Ile gani hiyo?
Ndeka blue band.
Ndeka. Blue band.
I'm a prestige.
Blue band, wale blue band unasa, blue band.
Bas.
Niga, blue band unasa.
Nile kanga blue band.
But we are fuck you.
Ah.
Kwa masikio.
Actually, 9.8.
9.8.
Sawa, Maria, your weirdest combination.
Aki itakuwa tizo za mikate mikate. So, kwa nimepika minced meat na kwa nimepika spaghetti.
Kwa unapika anga alafu unatupa.
City girl.
Ile spaghetti iko na manyanya manyanya, si ndio? So, ilikuwa imebaki. But ilikuwa imebaki kidogo sana kwa lunch. So, nikaamua ikuwe breakfast. So, nikachukua hiyo spaghetti ya manyanya, kamix na hiyo minced meat ilikuwa na spices. Proper, kaeka kwa, I think ilitosha sandwiches. Sita hivi.
Eh sita.
Alafu ukazitupa. Alafu ukazitupa.
Kwani ulikula nini sapa?
Omwami.
Inabaki aje sandwich sita ulikula.
Alikula sandwich sita alafu akalala njaa.
Ndio mjengo.
Omwami, is that you?
Omwami. Ya mwami.
Eh se kaika hapo ndani proper. Kakula na beverage ilikuwa anga kuku.
Pumi ya ribu.
You look good at that.
Koko ya maziwa.
Unge kadhufu.
Koko ya maji.
Ama kachai na maziwa.
Wait. As in Cadbury ama koko.
Cadbury.
Oh, drinking chocolate.
Kwani difference ya Cadbury na koko ni gani?
By the way.
But point to note, hiyo chai ilinywewa after the sandwiches.
Yo tungeita palate cleanser.
Oh, ilikuwa na supu.
Sikavu, hiyo mkate imepata hiyo supu iko. Mnashikanisha.
Sasa kuko ilikuwa palate cleanser.
Ilikuwa sasa imefanya.
Oh, yeah.
Unakula ni kama uko Kempinski.
Kwa ya kugago sasa ukimeza.
Hey. Alafu unashanga bora una mtu.
You
wonder.
Umekula
ni wasi. What's his mother? His mother anatuambia. Unajua watu wako pale mwisho unajua watatuambia vitu haziko hii dunia.
Nani? Mwisho ni nani?
Okay. I have come to perfect nini awareness, like nasikia hiyo taste kwa mdomo and I'll give it a 7.
That's a good rating.
Lakini unajua, but unajua venye umesema ulikula kavu. Uko usikia unachoka.
Ilikuwa
na thufu.
So the mkate is wet.
Si thufu.
Oh, wait, thufu. White bread.
Thufu. I think I'm gonna white bread.
White bread.
I'm giving it a 8.
Mkate ni wet.
That's
but then that's
9.
Wet. Yeah.
It's wet and white.
Gotcha,
9.
Gotcha. Si mwata.
Black heritage. See, black lives matter.
Brown bread aibambi. Brown bread aibambi na supu.
I think mnabadu ku play back no skia vile mwana alisema.
Na supu.
Nigga, you diabetic.
My nigga.
Hey. You know what? Actually, kichwa yako kuna shida.
Sina shida wale.
Kichwa yako kuna shida. If you enjoy brown bread, kichwa yako kuna shida.
Unataka kusema nini kuhusu mamangu?
You enjoy brown bread.
My mom prefers brown bread, obviously.
Same.
Brown bread. Well, shit, everybody's catching stress. Kuna shida.
White bread ain't enough flavor.
Brown bread.
You know, like you know, baya. But I only see na macho yangu brown bread when I'm in Ushago.
What?
Yeah. Wale huku unayo si ebe uchukanga tu festive. Festive nini festive?
Wewe Euclid umeredio nini ya mawia ni tuendelee bana.
Give it an 8.
Umsala. Pena tu namba usikizi, pena tu namba.
Sio hii ya mawia, ameweka ma spaghetti.
Kazi ni kutext tu mama.
Na manyama.
Akimuuliza what did I do to deserve this?
Haiko na.
Hadi mnadai kujudge bucha kebu pena yako.
Mimi ndo nasikiza, mimi ndo sisikizi na nimesikia pati ya spaghetti kwa mkate
roy.
Okay.
Rate.
Ngori.
7.5.
Roy.
Juu spaghetti mimi naipea 5 wallahi.
Austin.
I'd give it a 6.5.
Simota.
Solid 8.
Personally, I'm yet to hear something in his jaifanya, so I'll give it an 8.5, honestly. Ah,
that's spaghetti.
Inakuwa.
No.
Nikawa unakula
spaghetti. It's been a while
since I've eaten
spaghetti.
Eh,
my cousin from Meru said ni kama nyoka bro.
What?
Wale tulimpia spaghetti akasema mnanipea manyoka ni kule. Kitambo.
Umekwacha huo ngeno usile spaghetti ni nyoka.
Aisha, my cousin from alikuwa ametoka Shags. It was back in 2009 if I'm not wrong.
Mimi ni mzee.
Real lakini. Spaghetti na chapo maniga.
Spaghetti
na spaghetti.
Maguta maguta for real.
Mwambie shut up. Niko na pikanga chakula unatupa. Umsala, you had this combination.
Tangu ni high school.
Ay, you try you. You try pay attention.
Chill. Yeah, ni ile usiku moja tu tulijienjoy hadi tukaanza kupeana masoda kwa nani? Kwa always. Nini acha ujinga?
Eh, bas real. Hadi siku na siku.
Sawa, your weirdest combination iseme tu.
Yangu.
Yeah, tell us.
Ilikuwa Indomie.
Mhm. Indomie imepikwa wapi?
Chicken beef.
Wewe ngoja chicken beef
kwa Indomie.
Imepikwa wapi?
Ilikuwa wewe usijali vile
ilikuwa na
majibu. Unajua mimi nilikuwa chef.
Ndani ya kiatu.
Ulipika na majibu ya maji moto.
That night mimi nilikuwa chef.
Hey, tulitumia maji moto. Ilikuwa Indomie.
Maji moto ilikuwa.
Na mkate.
Unajua nimekula hivyo before nitoke home leo. Nimekula hivyo before nitoke home leo.
Ndomi na mkate.
Ndio vile umeniambia tutoke 11:50. Nimepika mbio mbio.
Ndomi na mkate.
Hiyo si weird bombo.
Iko 50
bro, mimi niko napiga Indomie.
Ah, wewe relax, just kiwa. Omsara, umesema ni Ndomi mkate?
Eh.
So you could drink it.
Indomi mkate. You know I was there.
Yes.
Nilikula. Yes. I'll give it an 8.
Was it so pia zile sauce zetu za death?
Wow. Ah, American spices. By the way, tulikuwa tulieka nga black peppers, nini.
Chili ya yellow na red.
Chili zote. So, inapanda di 9, by the way. Me, I'll give it a 9. Na kumkanga yode, tulidisha duka shiba.
Sawa, Mawia, what do you give it?
Kama Indomie ni ya chicken, taipea 6.
Ilikuwa ile ya brown.
Beef.
Ilikuwa ya brown.
Napea
8. Ilikuwa beef!
Unapenda chicken ama beef? Nani napenda chicken?
Bethe, hapo kuna mtu anapenda nga chicken.
Mimi napenda chicken my nigga. Chicken is the best in
the world. When aliens.
What do you mean?
Mimi na chili.
Fuck, I hope I'm just catching Simota amesema chili. I'll beep it, please. I'll beep it. Simota is just
nimesema napenda chicken.
Ndasikia rough copy. Anyway,
bado niko.
Unapenda chicken over beef?
I swear to God.
What do you mean?
Chicken inakonga better.
Cuz
your chicken over beef.
Yeah, give me chili.
Chili solo.
Beef ya kujangi na chili.
Squeezes in the beef yenyewe like when I taste it I don't feel like it needs chili. I'm like isha tick.
Eh, si niko nazo home hazina chili.
Like what do you mean?
Hapana, ukisema chili ndogo tu 30 bob tunakuanga na chili.
Ni una ziekanga?
No, zile za 30 bob ziko na the
only. Hizo ndogo zenyewezi kula moja, unakulanga ka tatu ni hivi man.
I saw ni mwanzi, zana ni mwanzi Indomie ya green and oh my god, it's disgusting. Indomie ya green, super moja.
Oh, si. Oh.
Hey bro.
Si, unajua.
Super moja ili walikea ni advertisement citizen.
Zi, yu ni ya Asian community.
Tangu sosi ni skin na mess na functioning. Hey bro.
Zi, wacha mzimbe. Unachikio Indomie ya green. Ukinuno.
Apana ni ya vegetarians.
Hey bas, unanuno na ma green onions. Unacheki. Unakatakata hizo vitu
mbona tumeacha onge mbona tumeacha onge umusala budget wewe ndo umesema re budget ya umusala
ilikuwa
Indomie mkate
hiyo
niko na spices
mashallah. I can give it a 7.5.
Austin,
I mean it's you're stable man. I just give it like a
7.5. Smota,
yes, great man.
6.
Hiyo ndio chakula.
It's too basic.
Hiyo ndio chakula ilinikeep alive in Alliance High School. I give it a 10. Roho safi. 10. Kama sio chakula, ningekuwa ndoshana Mawia.
Eh, sasa sims.
Ai guy. Sasa mimi nimedu.
Sawa, Roy, your weirdest combination.
Personally?
Personally.
Utameza ulimu ukisema personally.
Niko
na ka 3.
Hey, hey. Wacha niwaambie.
Said some of the weirdest.
The weirdest. Ya kwanza ameweka vape na mkate.
Ah, give a brown card.
What?
KK si pineapple na queen cake.
Wacha sasa vape na pineapple.
That is not right.
Fuck, it's been that,
that's my breakfast. Lucky the weirdest combo. What's on your hata si weird.
Ngoi na ndoma.
Na sui shit na heat.
Shash na ndoma.
Zi na kutu.
Bas.
Umeheat. Umegonga ndipo. Ebu shikili hapo. Nakwambia ndoma ongeza banana ongeza njugu
my nigga your shit in a heat
where this vegetarian when he ape
start god start god ndoma banana
una ndoma
nini inakuja na nivo nothing else
nothing else
bro
hata ukunywa maji
utanyongo ukufe utanyongo ukufe utanyongo ukufe so
none of that none of banana
utanyongo ati
Wait.
We still want to rely on the bananas. Zee, well, if you haven't tried that shit, you should go trade. Nduma, banana, and
Nduma. But you guys should trade Nduma and Aromat. It's not my weirdest, but trade Nduma and Aromat. Nduma and Aromat.
Come on, Nduma, kula. Banana and Nduma.
I know.
Banana and Nduma is shy.
Sindio.
Na peanut butter.
You're shitting a heat.
Mbaa sana.
Take your microphone.
Wait,
go to the city. You're just working to make sure you don't get
Mukona menyo ama?
Ah, see.
Right.
It's not good.
After mekulia
ma banana na njugu.
After mekulia combination, ningependa kukuona ukiwa pale msalani. Bro, naji unatoka mishipa hadi kwa rasa.
See, lakini here this is the best one. Wacha niwaambie, kuna another invention niko nayo. Here din ime patent go under the name Raymond.
Yeah.
Jam party. Unika jam kwenye chapo.
Oh my
god. Nakwambia gani? Jam flavor gani?
Strawberry. Si plum. Lakini jam kwenye chapati. Lakini
bado nje skia yangu.
Ukiweza ongeza peanut butter. Nakwambia hiyo inakuwa sandwich.
Personally
jam sandwich ya kimataifa.
Jam hata.
Na check it.
Strawberry
is the best. Is the best jam, si ndio?
Yo kitu.
Yeah. Very nice.
So Euclid, ngoja mawia ebu rate Roy's combination. Yeah.
Nduma banana na njugu. Enda mjaribu
hiyo tayari.
Tazani, is that you?
Nduma.
Si mota ni sema jile episode orangu.
Ebu rate, just give it a number. Umsala. Umsala ebu rate it. Najua umesikia at least one thing.
4.5. Judges wa kionge unachio.
4.5.
Utakuwa disqualified.
4.5.
Austin, rate it.
In terms of weirdness, iyo na iyo ni 10. Sijawe isi
kia. Bado ya sikia angu.
Skyrocket. But in terms of flavor, to be seen, but wacha tu nipe 2.5.
Zimwata?
Flavor-wise, probably ni tamu. Shida tu niyo ndoma itakunyonga.
Yes, mi sasa mini sipeni ndoma.
Peni zimwata ni
ya great. Bussin, I swear to God.
Zimwata, bu give it a number.
Bussin.
Kama watu wanasikizangi kitu, vizuri hizi episodes. Kuna episode nilileta the word orangutan. Juu kama mnakumbuka.
Yes.
I remember you bring it up literally every episode.
No, not literally every episode.
Nilitanga Euclid orangutan.
Oh yeah.
Okay, maybe off mic.
Hebu kaa chini.
Ai. But sasa hii yake hadi Tarzan was better. I swear. Bro, chill.
Unadhani aje Tarzan alikaza kamba na hug.
Wait, Nduma. Nduma. Okay, Nduma si mbaya. Alafu naongeza ndizi. Okay, kapudding. Njugu.
Wale nakombea njugu. Njugu inamaliza hiyo.
Either one, two scenarios. One, ulikuwa suicidal. Or two, ulikuwa ataka kwenda tu ingine El Clasico ingine moto.
Hiyo mechi vinaita shika my guy. 2 hours minimum.
Jumisi yoni mbona in your right senses.
Na kwambia.
Unachukua hiyo combination.
Na kwambia hiyo kitu. Iko better than mkombiru. Mesikia mkombiru. Bas.
Iyo ni scam by the way.
Sana kwambia.
Iyo na kwanga scam.
Unajwate.
Kunya tu predator. I swear. Iyo na kwanga scam.
Utasonga kandu vimeibiwa.
Sasi na kusho. Ukikula nduma. Iyo ni nguvu. Ukule banana. Vitamins unacheki, potassium nini?
Hizo
mavitu zote unacheki. Ongeze njugu, bro, ushambao.
story Roy. Story Roy iko along the lines of none your ndege usione hivi kwa South Africa sahi. I swear to God.
But anyway, mina I rate a solid 2.
Mivo
is not that tasty like
ni ngumu.
You haven't tried. Say you can't know. Vole nakwambia if you try that.
Ni sawa
imagine. Things I've tried.
Let me rate it on different levels.
Bas,
level ya cho, mimi nakuona hiyo rumor bro. I'll give it a 1. Na joko huko ndio unasema tu su. Level ya kudishi. Bado usipoongeza beverage. Mungu wangu, I swear to God, utasikia nikuna unalamba simiti.
Zi, hiyo banana ina.
Wa relax.
Sini
banana nini? Ngoja. I have an important question. Post? Did you cut up the banana?
Eh, yes, sindi unakata.
I give it a 5. Nimeongezea, nilikuwa niipe 2. Give it a 5. Juu likata banana.
Unakata banana.
What is the ratio of banana to nduma?
Banana to nduma. Probably 2-1. Lakini banana is 2.
Disclaimer to the listeners. Huyu mwenye anasema nduma na ndizi ni light skin, akona dread, is a dread headed light skin. So ogopeni.
Naja akona septa.
Nako 6 foot. Due to inflation.
Okay. Zi lakini
ni fala.
Zi mimi na kuanga 63.
Sasa na inflation basi ni 59.
Tebu.
Wewe na inflation na nona tu.
Kama unataka kuagu. Mimi siwezi agu. Jumi niko 63.
I can see it right now. I can see it.
Ndio.
Hata Simone nimecheka umeongea ukweli tu.
Sawa Austin. Hebu Austin give your weirdest combination now.
Ngoja just J-rate.
Okay.
So ni nilisema nini? Nis J-rate, like I'm sure. Ndoma. Nandizi.
Nanjugu.
Nanjugu, ndoma, ndizi njugu, alafu akaiteremsha na nini?
Hakuna. Buda, yoni
kombini. Kunye maji kisha.
Yo combination unaweza ipiga. Yo combination unaweza ipiga in only one instance. Please BP.
Zi. Wait.
Yeah, to Davi. Hey, yo.
Wait. Hey.
You are a menace to society.
Oh my God.
Ni mean any episode.
Then is who?
Then
is who?
Okay.
Then is the menace who?
Guy.
God.
I'll give it a 6.5. Juu mimi najua nikiwa jipata na kula ndizi na ndoma na njugu najua kinaenda kufanya.
Unajua baba yako amefutwa kazi hiyo siku.
Unajua uko mali pazuri unacheki.
Nani?
What is greatly disturbed still?
Eh.
Oh my God.
Sim. Mwambie.
Oh my God.
Uko sawa?
Ngoja. Simata hiyo okay.
I'm not okay.
Aya, DJ Dupe.
Okay.
Anaogopa okay. Kuna mtu anaconsider hiyo combination ndio amtafute.
I'm at risk, bana. I'm at risk.
I'll beep that part. I said to God, I'll beep it. It's too disturbing even for me. But Kateni, Abu please.
No. The thing is, for all of you listening out there, just try Nduma, Ndizi, Nanjugu. So to God that chicken.
Alafu ututumia suicide note before ufanye your video yote.
Yo yote ni kabla ama after.
My name is Hannah Baker.
Unamalizia
na lazima. Hearing this, I'm probably dead.
Hey. Walai jo unajua kwenda cho na hiyo story inaweza umana.
Hey.
Umeona hii TikTok lady mse akokwa cho? Ana nini ana like anachukua like snap ya nini akio alafu anajicheki hivi alafu unasikia tu mzee yako kwa choo anaitana basi inasonka gunshots sona tu tu
yeye nilikutumia mzee alikuwa alipiga nduru
eh
the problem the about that video is there's more than one
atomeiona
kuna kazi tutaduma zenye mimi nimeona that is
umse yako na uzi kwa washroom ole ana pop to my ops apo tu
the fact that I scream before actually nilini murder
you personally
una
juma si kata umana so ako like guys
wacha ni waforward
zi leni let me tell you
my last
right abu raki malzia usina tupe his weirdest combination
zi let me tell you guys unajua the reason mtu ana scream kabla hiyo ndio jipe motisha jipe hiyo nguvu.
Imagine
hiyo vitu iko ndani yake.
Imagine shikane ngumu hivyo alafu iraruke kiasi kitoka.
Ai.
Tafuta parameni.
Wewe bu acha vitu na rave tunakula please.
Ni neza.
Eh?
Inzara ruwa kitoka.
Actually it can.
Si ukule simi, kula mchanga uone, kula mchanga uone.
Bro, kuna vitu zingine unaweza kunywa. Wale unaenda home, the next day, you hangover. Wale inararua booty hole yako wale.
Mi kuna hangini shaipata bloody hell. Kuna booty hole.
Chrome. Eh.
Awe, Chrome is greatness.
Unafika tu hivi home.
We are not endorsing anything. We are not endorsing anything.
Eh, Ms. Jean, nini hizo unakunywa, lakini wacha hizo.
Not advertising free.
Yeah, we are not having yards. We're gonna beep that shit, man. Anyway, Austin, your weirdest combination.
Tell us.
Yangu is just simple. And disclaimer. I did not choose to eat it. Nilipatiwa tu na hostel paka niambia kula. Nikasema for real.
Nikasema
yes, I was how old was I? Was I like 9?
You a victim?
Yes. Nilikula tu spaghetti na njahe. Yes.
Njahe na slap.
Yes.
You know what?
Unpopular opinion. Njahe na slap. We are not chucking Austin from here because of njahe.
Yes.
Njahe is the thing, you know? Njahe is the next thing. Unaona kama flare pants, ma leather jackets, nini ma denims, unacheki? Seven ndo njahe iko. Njahe ndo the next big thing. Unacheki venye wakikuyu wanakulanga kamande nini?
Ai hata wakikuyu we draw the line hapo kwa njahe.
Sasa hivyo njahe. Kwanza uki boil. Weke chumvi, just a pinch, unacheki?
Bas. Hey, wait. Ku boil solo, eh, hey, that's a bit mad stuff, but anyway. Yeah, so that's my combo.
Munaona je?
Eh, urudie combo?
Yeah, ni spaghetti na njahe.
Spaghetti njahe.
Spaghetti na njahe.
Spaghetti na njahe.
Yes.
Spaghetti inakustrangle njahe na kunyonga unakufa ukijikunia.
Yes, spaghetti ilikuwa moist moist.
What?
Wait. I swear to God.
Yeah, yes, spaghetti ilikuwa moist moist hivi so haikuninyonga. Yeah. Anyway, what is what
Fuda unajua unasema spaghetti na njahe.
So yes. Euclid rate.
Wala njahe iko fit wala.
Roy shut up.
Spaghetti na njahe.
Euclid debut rate.
Didn't shut up my own volition.
Euclid 9 years old.
Akuko na chakula ingine kwa nyumba.
That's the weirdest you've ever tried.
Akaniakia nikasema wala
it's giving Kenya.
Usikii hadi Syria man.
Zimbabwe.
Giving Zimbabwe.
That's just a day in the life of
actually,
a Kikuyu.
Zimbabwe we actually do.
Kikuyu landlord. Zii, nasema tu kweli, I'm just speaking facts.
Ebu, Euclid, ebu rate that combo, spaghetti njahe.
Spaghetti njahe, mi nitakauka ki, nini, like your taste, your taste, wow, I'm giving you a 5. Aki, kai, thank aye. You. You
spaghetti know what, I'll take it.
Mawia, najua sayo ecstatic. Najua tu supplement, but, boost, bure njahe.
Oh, Phoenix, that.
From other
great
yeah,
first
me now yeah. And that oh. And I knew heavy na take so the thing is maji na chumvi unajua the thing is njahe haufai kuongeza anything unacheki but sasa ukiboil your spaghetti
and you fake kuongeza anything nigga you need to add prayers to that shit
this you skip
what the fuck
you skip kwa hiyo pasta water ama your spaghetti unachemsha na maji ya njahe. That's a chef's secret.
Wait!
You feel me?
Well, me what do you think? It's here, like, it's disturbing.
Niyo maji ya njahe.
Si seems scared.
What the fuck?
Apo vitu utatoa kwa mwili. Zina kwa zina change color.
Zi,
iyo ni njahe. Adi ya rufu, what color? LGBTQ.
Zi, iyo ni njahe.
Kala rufu!
Iyo ni njahe infused pasta. Some nasikia. So,
tatoa pupia black.
Personally,
na unajuaje?
Look so.
Njahe
uko na kitu black tu. Like
nika beans ndio.
What's wrong with black? What's wrong with black? What's wrong with black? Euclid. What's wrong with black? Euclid, what's wrong with black?
Black is power. Black lives matter.
What's wrong with black?
You see me? So, the player rating, my rating of that
9.875. No, what? I'll take it.
9.875. You didn't hear that.
Go try some. Hey, by the
way,
who are you laughing at? ABC. Okay, man.
You know what? I can actually
try that. I'm not going to lie.
Chapo kangumu
itakuwa bana.
Una...
Hapo utanyongwa na Moses bro. The heck. Chapungumu.
Shout out to God. Chapungumu na slap here. That's what one.
Okay. Ngoja think of it.
Washa
rate kila mse.
Ah, lenga ja rate.
Smoto.
Oh, okay.
Solid 6.
Solid 6. Yeah, okay.
Spaghetti Nzahe, honestly.
That's a man of culture.
I've never tried it. I'd give it a 7. Simply because the spaghetti is not dry. Yeah, bro, I'm in an African household.
Hata si Afrika Kikuyu. Unajua Leni Gitonga.
Sisi ni Wameru.
Nasikia. Gitonga.
Ngoja, so it's my turn to give my weirdest combination.
Yes.
Ah, my weirdest combination. Ilikuwa ndo juzi juzi. Na najua iko ndo beef ya jeshi.
Wait, what?
Corned beef ya jeshi.
Ile na kuanga kwa makamba.
Bas, nyama mkebe.
Bas.
Corned beef.
Yo najua. You had in my rank mbaya sana.
Crips za salt and vinegar. Crips za salt and vinegar.
Okay.
Brand gani, brand gani.
Tropical heat.
Bas. Yeah? Flavor good?
You need not say anything.
Vinegar.
Salt and vinegar.
Oh, zote.
Eh, salt and vinegar. Kachumbari with pilipili.
Ooh, okay.
Kachumbari uliweka avocado ama ukweka?
Basically they were loaded fries, but instead of cheese I used mayonnaise.
Na uliweka avocado?
Sindio, of course.
Eh, ujamai fries this boy.
Bas.
Huyo akona mamas. Hana dem lakini akona mamas.
The answer is simple. Kama mamako aja kufukuza kwake, usitoke.
Katu hapo.
Na
je uende.
That was my weirdest combination. You know what? Alafu nikaichesa na maji baridi.
Hapo sio garibu bana.
Sasa juu you must drink water.
Ungeka juice.
Juice. Hitler like that.
Oh my god, we do not condone. I'm sorry if you are from Germany.
We don't mean it bana.
Anyway, you clean. What will you rate my combo?
Ebu tuambie, tell us your combo.
Leni anakaka mse mwenye alikatu hivi mta around 11:30 akarealize anaweza tengeneza.
I saw it was 11:30.
Unaona? So I'm giving Leni an 8. I like what you ate.
This dog is my friend and he loves me as a bro. Kwando huko.
Yeah.
Jealous. Labda ni anakuambia usipate dem. May consider.
Labda na Leni kae naye. Anyway, see the bad decision.
Na Leni upate dem bana.
You clearly so economical than all these girls.
By the way, to make a Craigslist
ad. You clearly just called you cheap. Me for a money to lay ringos.
Ona, you clearly anataka ringos. Demo anataka jini nimpeleke hidden gem.
Anataka Leni kuja na 150.
Nikiana na 150 kwa yuko kwa inadai kulipa mahari.
You clearly. Come on. Leni actually hata na 500 tunaweza ongea hapo kana.
You know, shut up. Just straight my combo.
That he's condoning this.
I think I've given it an 8. Did you can me? I've given it an 8.
Mawia. Salt and vinegar.
Ooh. Na maji baridi.
Ai. Ilikuwa ku wash down.
Hapo sasa labda ni pay 6.
Wanu janona hadi.
Wewe.
Okay, I'm sorry.
Guy.
Oh, where do you need a hug?
Unanani alafu unanisumbua.
Unanona na nini?
Ni vizuri.
Wewe unakula siasa na nothing. Unakula tear gas of me nothing.
Umenipata na tear gas lini?
Eh, Mawia uigia kunanuka tear gas sahi.
Haya.
Na inusa nalia.
Uko bald.
What?
Kwani mimi ni Euclid? Anyway, Omusala.
What?
Omusala, ebu rate it.
A very solid. A very very
kumbuka solid. Kuna nyama.
Very very solid 5.
Hiyo si mbaya to be honest. Roy.
Pause?
Roy if I could rate anything less than 8. Umekula ndo ma banana. Bila aroma.
I'd like you to tell me the combo again.
Combo. Let me add something. Crips, salt and vinegar, corned beef, kachumbari, mayonnaise. Na aromat na black pepper.
Jamaa alikuwa na jisu.
Ngoja
because aromat pepper.
Aromat.
Ngoja.
Baniwa umeitoa.
Wewe aromat ulitoa.
Nataka nyi wote mseme sikia Roy.
Aromat visually ni.
Roy sikia.
No.
Roy sikia.
I remember aromat from like the advertisement. From like Esindio, a long time ago. Githeri na bobi la adoma. Aromat.
Kona aromat kwa yoga.
Zizi.
Kona aromat kwa yumba saizi. Sisha Rudy.
It's legal.
It's not legal. Lakini.
Cheki,
simskie. Simskie. Illegal. When police not there.
Aromat.
Aromat na susi na npeanga the same vibe.
Zizi, skia. Nataka nyote msefundi ho. Euclid. Euclid. Euclid, nataka tu nyote mseme tu ngwe, ni utume picha ya aromat kwa nyumba yetu leo.
Ngwe, tumo hiyo aromat. Nataka kuiona.
Sawa. Ndio hiyo.
Tumo muslim ya. What do you mean aromat? The last time I saw an aromat like advertisement it was
guys, let's
move on. Shut up. 6 years ago, I was still in primary when I saw like an aromat advertisement. Bado mnatumia aromat.
Kwani ujuani na watu?
Like pole ni aromat is just my personal opinion.
Aromat is a staple in African households.
Umekuwa shock for too long.
Aromat.
Look at him. No matter what na hivyo. Illegal.
Exactly. Look at him.
Lakini I haven't given my rating. This is how it is. Since Lenny added the aromat. 6 ni kidogo. 9.6
aromat.
Do your aromat. I give aromat the 0.6 and the whole combo had a 9.0. Sosi ko nasty wala.
Yes. Okay. I'm really sorry.
I used to see sosi advert.
Ilikuwa gani? Oh, pole. Ilikuwa hii.
Ndio maana uko hiyo color.
Ilikuwa hii flani ya
hey shot.
Beef cubes.
Mbona unakula nyama fake?
Unajua SDA.
Cheki. Wait, it was ratings bado. Ilikuwa ratings.
Tell us.
It was tige.
What I like where the boy was going, you know, alikuwa anajaribu kuwa like latina hivi, anatujaribia nini, what, oh my god, anyway, anatujaribia tacos hivi, you know, so I'll give him tacos. A respectable 9.
So wewe umeenda hapo juu ya latinas.
Yes.
So you like latinas?
Absolutely.
Okay. Me too. Mama guevo ni gluglu. Okay, ni
ya suku tangio wako.
Cherop.
Cherop.
Zee, like me. Mine is a rich. No hit. We love cheropes. Like, everyone is good as they are.
Speak for yourself.
Oh, my. Mr. Ongea. Mr. Ongea.
All right.
Yeah. Rating yako? Since a solid 5.
5? Damn.
Yeah, 5. Miss Japan is a combination. Yeah.
Aya, tupe yako sasa. Aya, tupe yako sasa.
So, yangu, my weirdest combination, niko na katha.
Moja itakuwa protein powder, nilipika ugali.
Well, I've done that na uji.
Wanda neza kunya protein powder na maji.
Couldn't do it.
Uja mazi juu.
That was the problem.
Mwana mwenye umsa jama mekanga squeeze ni katu gym kila siku.
Anakaa na kulanga weight badala
ya kuzilift.
Ujamaa bara. So acha niwaambie kwanza. Yeah, shut up.
Okay. Oh my god.
So like weirdest combination. The first one ilikuwa githeri samaki. It actually slaps.
Wait. I need more details on this. As in
tilapia ikiwa full,
it was which kind of fish?
Which kind of fish? Ilikuwa tilapia kichwa ya samaki.
Kichwa ya samaki na githeri.
Yeah.
Hapo kwa kichwa tumempea max.
Okay.
Bide kichwa kwa ngafiti. Bide personally like najonga
washi. That's what she said.
They don't like when wakionaga kichwa imetokea ya samaki, they usually like wanaipanga, by the way, wanaipanga kichwa ya samaki, but they know that when like
that's where the nyama is.
Ndio. Mawi agrees. Okay. So that was one. The next one.
Moja, hiyo githeri ilikuwa ile yenye iko na tu.
Haikuwa na supu.
Ilikuwa tu
githeri kavu. So it was like see, we can wait for githeri, wait for it kind of.
Mimi nani? Kwa umbali.
Yeah.
Wait, wait for it.
Ile iko thick, no. See ile majimaji or something like that. Ile thick. Ile thick.
Kama ilikuwa na waru mbili.
This miss kulangi waru kwa githeri.
Ikatu kitunguu na nyanya noka.
Ilikuwa na carrots though. Carrots na
4-5.
Sawa, next.
That was one. In a slap, by the way. You shit in a slap.
Umsa githeri na tilapia. I'm open to try it. Okay.
The next one, we think bado ni ya githeri. Ilikuwa combination ya githeri, spaghetti.
Okay, I've actually eaten that. Okay.
Githeri, spaghetti, alafu kulikuwa na njugu.
Githeri, spaghetti, nilikuwa na njugu.
to chop it off,
this one was going to fight a war in that poop room.
It was a hot porridge.
Githeri, githeri spaghetti nilikuwa na.
Githeri spaghetti nilikuwa na.
Githeri spaghetti njugu then uji ya kukandu.
Uji. Alitengwa na uji.
Ha? Nimemunju mic up.
Na mnataka kuniconvince bota langa dem.
Utakufa kifu mbaya.
Liyamba uji power. Wow. Okay. Okay.
Moja. Umesema hiyo kitu ya tatu ni njugu.
Yeah. Ilikuwa raw actually. Ilikuwa njugu raw actually.
Ulikuwa ile ulikuwa kwa nyumba tu umekaa.
Si mwana anakula njugu raw. Buddha, what is the Buddha does
Spartans, what is your profession? Oh.
Eh, real. Wa.
Mr. Ingilia did just go find me. I was just chilling.
Mtu hana dema kona mumama.
Uli nipe huo mumama.
Hapo na mtu alimwambia, "Ai wewe ni kijana mdogo, huniwezi."
Ben 10.
Mtu akasema, "Shayla, Shayla." Anaumia.
Oh my god.
Na mbona Githeri staple by the way?
I don't know. Probably Jumu. Okay. Mimi personally. Muji tengenezea Githeri a lot of kwa wiki lazima nikule.
Moto ulikula githeri mob na ulikuwa ngasiaya.
What?
Amba.
Sia siku nakula githeri.
Oh, ulikuwa tu.
Nimeweza kula githeri huku juu niliambiwa it's healthy for me.
Oh. Niliambiwa.
Niliambiwa na nikabelieve.
Githeri ni normal.
Ukabelieve.
Wale mamangu anakanga tu siku moja sana tukule githeri.
Mimi kwangu in a week. Okay, in a weeks. Okay, in a month. Let me say in a month. I've eat like twice.
Githeri.
Twice or thrice.
Mahindi. Na beans.
Kwa ni githeri ni nini?
Sindi ya sindi. Kwa me kuforce.
Eh. Unakula.
Yeah. It's nice actually, guys.
I think Navas Mwata.
Four.
For international
viewers. Mwata is healthy living, you know.
Githeri is actually called sakotash. So don't get
interested.
Don't get confused. You get me? Anyway.
Gezi lala nja.
See. Inaweza kukotamu.
Walai.
Yeah. Ukipika with the right kind of things.
Itabili munipezo recipe walai.
Ah, yeah. My third worst combination.
He was not done. He's not done cooking. That's mad.
He's not done.
Oh my God.
It was chapo, spinach.
Okay. Mbora unacheka. Oh my God.
Chapo, spinach.
Na mayai.
That is very weird.
Run it to that. With a hint of Popeye.
Ilikuwa spinach na chapo.
Ah,
yeah.
Na mayai,
yeah, boiled eggs. Nilikatakata hapo ndani.
Boiled eggs.
Wait. Yeah.
Why are these girls frying an egg?
No, not frying, like unaika chapo. So, mmoja anaisha nikaa una hapo una slap juu na spinach. Ilikuwa spinach mixed with sukuma wiki.
Na slap hapo. Boiled eggs. Spinach
na sukuma wiki.
Spinach
different things.
Yeah. Okay,
spinach
na
sukuma wiki.
Yes, you mix them together. So you cook them together, it's fine. Yes.
Na spinach,
spinach is a different thing.
Just slightly
juices.
Spinach has the thick leaves.
So you mix. It tastes different among the
same. It actually has a nice taste in a combining it.
Wala.
Yes.
Ebu rudia.
Ilikuwa chapo.
So okay, rudia for hour when you rudi sahi. Zote.
Na useme ni boilo.
And it's going stupid. Confirm ni boilo. My boilo.
Yeah, two. Just two.
Eh, my boilo.
So, okay, when you walienda, sijui wapi, ya kwanza ilikuwa githeri kichwa samaki. Iko sawa. Iko sawa.
Kwa kula kichwa samaki na githeri.
Yoni smart.
The next one ilikuwa githeri, njugu, kauji.
Githeri, njugu, na uji.
Boss! Let's go.
Kila
mtu anajoko wapi?
Wewe uko kazi.
Ungesema uji. Angesema uji ya njugu ningeelewa. Juma mangu ashe blend hiyo shit ilikuwa ilikuwa disgusting sana.
But
yet ina bamba. Umeku ni njugu.
Uji ya njugu ni bamba lazima. Kuna nini huku nje?
Cheki, yuko.
Umeenda tao.
Umeenda tao. Kuna place fulani mimi nilipelekwa downtown somewhere huko sijui OTCO.
Nilipelekwa ama ulipelekana?
Nilipelekwa. Nikaambiwa leo twende tu like onze kitu inaitwa uji power. Mimi sijui uji power ni nini.
Ah, uji power.
Bro.
Walai.
Bro, alinipeleka specific place. Ilikuwa na reputation for a reason. Uji power. Hey.
Una mangu nipeleka huko nione bana.
Ukikuta tu kule.
Walai places uji power na konga nyingi sana.
Yeah.
Si
mwata
yoko kwetu ina uzangu wa shule. Mtu anatembeza tu flask.
Flux.
Flux.
You get flux. I don't know how to flux.
Ala unalipa kikombe ya 30 bob ya 40 bob ya 60 bob depending on
who. Mimi niliwa so ilikuwa ile ile. Sasa hizo kikombe zenye ziko big big hivi kiasi.
Ni uji power for a reason.
Okay, I think ilikuwa the second largest cup.
Kai ulipewa ile big.
Yeah. Yo big.
Yes, mwana. Yo ni. Yo ni zulijisikia my guy.
Ile nilirudi kalala home mimi. Yeah, your shit in a slap.
Viagra.
It's better than Viagra. It's better than Viagra. Alafu ungeze na kanjugu zile ya kutembea.
Itabidi smadon peleke yo base niyo.
Bro, mbuni ya ngapi? Sini hiyo nikuwa nasema chapo spinach na mayai.
Smadon mekutupea start. Uja ma ukula.
Chapo skuma mayai kwa loud.
Spinach skuma.
Uja kiyo mayai ni boilo.
I know nimekwambia kuna kitu hapa mbesema stay try isipokuwa nduma mandazi. Ndio mandizi, ndio
mandizi. Githeri samaki.
Githeri no. Eh hey, bro zako. Zako
na kichwa.
Okay, they weren't wrong.
Kichwa samaki.
Kichwa ya samaki ikiwa imepikwa vizuri. Ile proper.
They weren't wrong when okay, you guys weren't wrong when you said inside na simoni itakuwa weird.
Amacha.
But githeri samaki
ilikuwa na spaghetti niko nimesahau.
Eh, nilikuwa najua kuna kitu
kwa. Yeah, bill ni sawa ilikuwa na spaghetti hapo. Githeri. Githeri samaki. It's like umechukua tu rice na check him.
Ni venye tu sikulangi.
That's true. Zee. Ah, okay. Unaona? Nika ulichukua rice na samaki. Sio mshaikula. Nini yo? Rice na samaki. Sio mmekula. It's the same exact thing. Mahindi siko hapo. Mahindi ni nini? Carbohydrate. Rice ni carbohydrate. So ukiongeza beans uko tu na two proteins.
And then difference tu ni anachagua the weirder.
Na hizo hizo ni nyasi modu ni excite na we.
I know. The man you end the face of the podcast.
Hebu malizia alafu tuanze kupiga parting shot mazamu.
It's the same thing. But some mchele it's weaker. No. So it has no proteins.
Weird, mchele is weaker but it has the most calories.
Yeah, but it has no proteins. So mimi naangalia protein. Unajua I must watch my protein intake. Yeah. Protein intake lazima. So ndio mama anaona githeri hapo na kanyama na kasamaki. Samaki is very nice. I eat samaki like 3 times a week.
Ukijana yeye hapo explains a lot. He's not huyu anapikiwa.
Mafuta ingine.
Samaki ina depend on gani but it's, yeah,
shut up. Up. You know much love.
Okay. Miss G prices in Nairobi jumi ulecho kutoka.
Yeah, you from the homeland. Yeah.
Unabebewa samaki.
Si wanae kwa parcel nini?
Ina. Hey, au
just one day. It's fried.
Simwata cooling and rich.
It's not the fresh one. Fresh one haizi fika. Hiyo fresh one
kana donjo.
Most of them za kuanzisha kwa like fried. Isha kawisha so ina.
Oh, kupreserve yeah. Ama?
Yeah.
Oh, boss.
I was imagining your
CJ. No, fresh fish.
And then you're just smelling the fish. And it's not, and then you're in a match with guys. So, it's either you or the parcel.
Lakini mimi
kuna zwali
on a fresh. It's the same. Uki fry fish ina preserve aje.
Sina dry. So,
mjini. Sasi the bacteria that zilikuwa zaribu zinakuwa sinini. Slow down. Ama zina dead. Optimum temperature.
See, methods optimum. Of preserving tuliambua salting,
smoking,
tuliambua smoking, tuliambua drying.
Sun drying?
Hizo mavitu zote. Lakini hatukwambia frying. Frying ni kupika.
Smoking na drying
inaweka kwa mafuta kukausha.
Smoking na drying zinawork the same way that they slow down the bacteria that zilikuwa ziharibu samaki. Unanipata?
Ah, nakucheki.
Mashallah.
Mashallah.
So yeah, hizo ndio combinations zangu zenye ziko better offering nisema kwa mic.
Ameza hau kusema ugali ya.
Kuna zenye hawezi sema kwa mic.
Yeah.
Oh my god.
Hey, wewe unasema samaki peanut butter.
So, wewe uko tuna shida. Uko tuna minyo. Kuna anaconda
siko tu. Okay.
Okay.
Red card. Hata
wajali. Aya, to rate sasa. To rate sasa hizo zote.
Hizo combinations.
Combinations.
Unajua, hey, choose. Mimi na linear to the scale.
Unaweza fanya aggregate ama unaweza fanya like
yes.
We'll rate them
personally. Mi sielewi si moto kulanga nini but ina approve like huyu jamaa ana gain anyway.
For the gains.
Tilapia na peanut ni peanut butter. Tilapia na
stress scale. Ilikuwa githeri samaki.
Ugali na
peanut.
Kichwa
samaki.
Mbona skule samaki mwenyewe?
Atadilia.
Ah, yo, usitoe hiyo please.
Kichwa ya ugali, kichwa ya samaki
na peanut butter. Let's get it.
Na hiyo
samaki.
Yo, umesa
kichwa ya samaki na githeri, kichwa ya samaki na githeri.
Yeah.
Kichwa ya samaki na githeri. I'll actually give it
6 cause nimekuwa nikidai kukula lakini unajua lakini unajua
I'm not alone
kile natokea kuna kwa na ugali like I've been thinking but I thought only once at this cause nyingine like some like kichwa samaki kitokea tu na kuna githeri around what will I do so I'll give it nimesema 7 si ndio
6
ulisema 6
so umeongezea ikakuwa 7
okay so kidogo out of topic kidogo Euclid can make some really good fish ashani pia fish yenye alipika ilikuwa fiti
wallahi
ujamadi yako amini aliambia tilitoke hivyo kwa market ujamadi
sasa niliamini mamake amepika
hata mimi ni mpishi by the way
mawia zi ni day fulani
nilitafutanga hapo amemaliza
day fulani nilitafutanga smota kando akanipatia nga recipe tamu but yeah
hadi mimi ni mpishi mnaweza nitafuta ama
simwata kuna de umekula
aya tupe acha
dukupe ya pili ilikuwa nini
ilikuwa githeri spaghetti na njugu na uji
hapo umeharibu
sio bata unataka kuniua
ati njugu na githeri
hiyo kitu inateremkaje aje oso bagas
elewa the githeri and the spaghetti part kitu tunataka kuelewa
njugu si ile ati imeiva
njugu
So
acha niwaambie vile nilikuwa naikula like githeri na hiyo spaghetti they were mixed si ndio so nikaa nachukua like spoon then ia njugu na uji ndio na combine pamoja hizo ndio zinaendana njugu uji then
kweli njugu na uji inaingia na fiti sana
njugu na uji
so ilikuwa like a 5 course meal okay so 5 course ilikuwa
focus
kind of
yeah
Kempinski
ilikuwa na slap bali niliswear
kidogo tujipate pale Hilton
niliswear nikikula actually hiyo uji ilikuwa moto fuck
simwacha anakula ni because so you can feel him getting the regimen the gym board workout
hey for real for the game
protein shake wacha nikuonyeshe
what is to dry like in the juice
oh my god
he's always going for the ones that's going to give him more nguvu
natural things
by the way yeah
kula upate nguvu ben tense
that you need to be one with nature
one with such a solid 9 because fish
yeah
yo yeah Yo pati ya githeri spaghetti.
Unajua alisema tilapia.
Haki
la
kitakia.
Juguro.
Juguro.
Leo.
Tilapia 7. Na hiyo ya.
Kia menikumbusha ujamaa zima juguro.
Zi, juguro ina hit wale. Wale ina hit wale.
So a 9. It's like. Ay, 7-9. I'm not good. I'm on a roll.
Guys.
Exceed the expectations.
Enyezi mwato kula nini?
Ay, Roy.
So,
for the githeri tilapia,
yeah.
I'm giving it a 6.678765.
Okay,
not much. Na cheki. Because.
What?
Juu, ameka githeri. Lakini, mali aliaribu, niyo tilapia.
Kichwa ya tilapia.
Zi.
Okay.
You need to be vegetarian. So you have githeri and maji.
Vegetarian.
That's all you have.
Have you heard like macho.
I'm not a vegetarian at all. Me nakula everything.
Lakini the thing is,
macho ya samaki.
Vegetable proteins are usually more beneficial than meat protein.
Let me tell you something.
Or animal.
Yeah, it makes sense.
I'm
but
a carnivore.
Ukitakile niko na more of things that I need.
True.
Mean to the animal. But hiyo pia iko sawa.
True.
Iko sawa. When I'm on a budget I'll go for that.
Damn. So, the second one ilikuwa
githeri spaghetti njugu uji.
Ah, that I'm giving it a 9.67.
Yeah, boy.
When I roll.
Huh? Ilikuwa brown mozo mizi.
The different uji na kwanga.
Ilikuwa
just
normal. Si uji kwa wimbi.
Okay, ilikuwa tu the normal uji ya wimbi, I guess. But ilikuwa na kind of lemon taste. So, ni wimbi lemon or something.
Oh. Ile megagata.
Eh?
Misi wana. What's let me put it in simple terms. Ile ime ferment.
Ile ilikuwa ime ferment.
Oh. Na ile ya tatu ilikuwa?
Rolex but sa iko na spinach ndani. Na ni my boilo.
My boiled spinach skuma na chapo.
Kweli that I give it a 9 too. So, you know, that's a very good combo. I agree with that.
So far, I have a 7-9-9. I'm good. 7, so far, I have the best combination.
It's not weird.
Yeah, it's not weird.
Oh my God. Hey, Mimi Nona. There is a Maki. I'm very, very skeptical. I'm very skeptical. Kwanza ni kichwa. Nah.
Hey man, you saw Maki ingine ilienda wapi?
Exactly. The other part of the sabaki. Oh, you only kula the previous night.
Oh. Ah, bad.
Sawa, it's immortal. Listen. Yeah, oh nilipika na singi imaliza juu nilikuwa nimeshiba as fuck hiyo usiku.
But kuna split. Potential kwa hiyo githeri samaki, so I'll give it a 6. A respectable 6. For now,
okay.
I'll give it a 6.
I'll take it.
Hii ya pili, bro, hiyo nayo ni exotic, hiyo in terms of exoticness, hiyo ni 10.
True African dish.
Taste.
It actually slaps, by the way. It actually slaps.
I'm sure it does. So I'm intrigued, nataka kuonja hiyo.
So actually nikwambie usiingi tu hivyo once, jaribu kwanza njugu na uji.
Okay.
Then ya kwanza ndio ujue hiyo, then you do githeri.
Okay.
Spaghetti.
Yeah, so I'll give it a 7.5.
Okay.
Alafu Rolex Popeye nitaipea 10. That's
Rolex
Popeye. Marvelous. That sounds marvelous. So, yeah.
It's not weird.
Yeah.
It's not weird. They're actually nice combinations. So, Msala.
Aggregate kila kitu 6.12. Hakuna kubagua. Some weird ass shit you eating.
Daddy ajali nini lisemwa.
Sinimesikia mtu alisema, but that's some weird ass shit. Weird ass shit.
If you're saying that is weird, let me make you choose it.
No. Simota has weird things. So, honestly, mean to appear to 7 because nimemzoya.
Okay.
7.
I mean, so far I have the best combinations.
Right.
Do me at least chakula nduma ndizi na njugu.
Bana.
Oh God. But anyways, guys,
we've come to the end.
We've come to the end of the weird segment.
Yes, indeed.
This was one very weird episode.
Facts.
Very weird. So anyway, parting shots. Kama pia unataka kutumia M-Pesa, it's fine.
Real 0705.
Wait. Yeah, Euclid, you want to go first?
Guys, me na ngoja campus ianze. Ni big share, but okay. As for now, guys, the sun is out. Toka nje, kula photosynthesis.
Yeah.
Otajua, that is. I meant pole, otajua.
Mm-hmm.
Like breathe in the air, taking some sun. But yeah, the sun is
out. That's really good advice.
Yeah.
The sun gives you energy.
Exactly. Get out.
Solar powered.
Taking some vitamin D and...
And some of that D, you know.
And
yeah. Hey, wait.
Hey. Talk to Vuta here.
Oops. I meant,
for my fellow classmates, Kawa na Skizanga podcast, tupatane September.
Mashallah.
Yeah.
Grispa.
Yeah.
Winners. Winners. Okay.
Tell
oops.
Us.
Oops.
Bad girl Vivi.
Parting shot yangu itakuwa, guys, vaeni vizuri, raieni maisha. Msi take relationships serious, msikufe.
Ah, hiyo ni uongo.
Na nini? Na mwende mnunue pillows na bags na blankets at Crochet Pillow Parlor.
Shout out.
By the way, you guys need pillows.
Wewe na mpoa wako musivunje shingo.
Yeah.
Musilale kwa bed sita unavunja shingo, unaamka hapo wezi tan, wezi angalia haga ikipita. Unasikia? Yuko. Ndio uone haga ikipita, najua. Shingo isikauke, juu nilala vibaya. Shika pilo. Shika pilo, ufurahie maisha ama ni aje?
Unasikia kama ni
Maina.
Mwili ya mtu.
Maina.
Parting shots.
Yes
sir. So all I have to say is you guys have a wonderful week filled with light, love, peace and joy, you know, and meditate, journal, read something, you know, and feel good, you know, like life is for living and you are the universe experiencing yourself. So that's all I have to say. Thank you.
Word
nigga.
I don't have much to say.
Shout out to Emperor Hayes as always.
Manze, let me miss, man. We are traveling today.
But he will be coming very soon.
Very soon. Ghost in Blue Fanta, guys.
Yeah. And also, ametoa ngoma mpya inaitwa Attached. So, msikie hiyo. Yeah. Otherwise, you can find me at This Is Austin on Instagram.
Atukupate kwenu.
Ama mnipate kwetu with a K. Yeah. Na pia tuonane September, watu wangu. Oh, shout out to... anaitwa je? Seti nimesahau jina lako. Shout out to Safari. Yeah. Yeah. Anyway, next.
Can you feel it? Anyway, guys, life is short.
I like it big.
When you don't get my way.
Yeah,
yeah, yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Anyway, mjibambe. Mpige bash hapa na pale kidogo tu.
Real.
Lakini siku nye mkwe kaa mime.
Yeah.
What?
Nigga.
So my parting shot. Mimi as usual niko na joke ingine moto.
Oh fuck.
Guys,
wait. Hold on. Kumbe ni yule. Unajadi ngangalaja.
I'm ready.
Sema dikana ni wewe like.
So guys, I have a joke. You know ma.
Mhm. Tell us.
Sometimes I like to call the girl I dated. If she was a car, I'd call her Mitsubishi.
Mhm.
Because she was my evil ex. Yeah, Kali, god damn it.
Boo. Uskelewe man. No wonder alikuacha.
Wewe mtu anduzi unaelewa nini?
Unajua ndio jambo ile paka hapa nje.
Na kijana amevaa the jacket na reflector.
Nduzi iko hivi. Bro, in accelerate 0 to 100 in 2.3 seconds.
Cheki simota pena padding shot nimechoka.
Jamaa. Wait. Unataka kutoa kwanza ama unataka kumalizia?
Kama kawaida mzazi anafunga, so I have a dad joke.
That HBC.
Yes sir. Let's go.
Ni ili liandika in my normal fantasies za usiku.
Normal.
I don't know why
so
kwenye act videos
usual normal whatever they mean the same thing.
No ads.
So niliandika but siku okay. Two men broke into a pharmacy.
Oh god.
And they stole Viagra.
Oh god.
Guess what happened next? No.
What the heck?
Maui.
We got you on anybody?
Okay,
anybody?
Ntasema aje. It's hard to deduce.
No. So ilikuwa they had a hard time escaping.
Oh my god.
And
funga.
Second answer would have been police are looking for hardened criminals.
Funga, please.
Yeah, and thank you. That's it for the episode. Bye, guys. Next time. Bye.